Jazzaboy.
Verwap.com.
Running it.
Oh, no.
Cool guys.
Oh.
I'm from Contenders. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Imkemaki, dude.
Baby. Mutima. Una sanga pocha pregunkara na weo. Oh, baby.
Siva, chikoni chatu kulipe wa mene, anga kwa nise. Yeah, dawa ine, nalize takale yuma melody. We umpele sasa ine niwe, my better. Yeah baby, follow me, siniza kufia ine, follow me. Filo kavila, filo fire, na ine kakupenda.
Chikondi siwa gulisa sika tundu. And if you think otherwise you are pundu. Siniziwa na chizungu ni kamba mchitundu. But she love me for me unconditional. Every move that she make is intentional. Standard of love international. And if you don't know how I feel then you have to know. Mwana fio mutime fole tuntanga na kumwana shamo. Na pofio wabanga we wonda sakamana. Ababa chikwela umbika mpoza pakamana. And if it's not love ni shinde kenifi. And if it's criminal ni shinka kenifi. Baka deni za kafa, mwandi mamine ni kumvela kapafa. Leta kora sita siri za kuchafa.
Baby.
Nobody can afford it to buy it. Nikwiri le chape. Osa mbelela fene vakamba wantu. Chabu mfobu ino ififine tuate mwana. Bafoya fe tule pusana. Bafoya nyose tule yambana. Mutima wanga tenga. Nakupasa tenga. Nina sanga kare malova. Bambo yanga malova. Don't form ino nga ninove. Kukuchiringa nove my baby.
Shani, tabaka kwa nise.